kufurahia penzi la wawili Eliza na Sila wafunga pingu za maisha awesidi na bakatana pokeni mkaza mwana na kwa mama Margaret ni shangwe na vigelegele leo twafurahia penzi la wawili Eliza na Sila wafunga pingu za maisha awesidi na bakatana pokeni mkaza mwana na kwa mama Margaret ni shangwe na vigelegele mapenzi ya kweli mshoni ya rusi si wawili tena wamekuwa mmoja mapenzi ya kweli mshoni ya rusi si wawili tena wamekuwa mmoja shangwe na vigelegele Leo ni siku yenu shike wako mikononi Sila lizini wako kaka Levi na Mosesi wote wameridhia midama na mama Sethi hawana usemi shangwe na vigelegele Leo ni siku yenu shike wako mikononi Sila lizini wako kaka Levi na Mosesi wote wameridhia midama na mama Sethi hawana usemi Mesiri Teri na Patience Fatuma Thomas na Hari mkaribishe ni kipenzi dada Lizi Recho Ruthi Elisha na dada Sophie Lizi sema kwa heri bamburi masikani Misidi Teddy na Patience Fatuma Thomas na Hari Mkaribishe ni kipenzi dada Lizi Recho Ruthi Elisha na dada Sophie Lizi sema kwa heri bamburi masikani Mapenzi ya kweli Mshoni arusi si wawili tena wamekuwa mmoja mapenzi ya kweli mshoni arusi si wawili tena wamekuwa mmoja shangwe na vigelegele leo ni siku yenu shike wako mikononi sila lizini wako Kaka Levi na Mosesi wote wameridhia midama na mama Sethi hawana usemi shangwe na vigelegele leo ni siku yenu shike wako mikononi sila lizini wako Kaka Levi na Mosesi wote wameridhia midama na mama Sethi Hawana usemi
Wapi vigelegele
Wote wameridhia midama na mama Sethi hawana usemi shangwe na vigelegele leo ni siku yenu shike wako mikononi sila lizini wako kaka Levi na Mosesi wote wameridhia midama dama na mama sedi awana usemi shangwe na vigelegele leo ni siku yenu shike wako mikononi silalizi ni wako kakade na mozesi wote wameridhia ni dama na mama sedi awana usemi shangwe na vigelegele siku yenu shike wako mikononi silalizi ni wako kaka Devi na Mozesi wote wameridhia midama na mama sedi hawana usemi